Kishe pusi puri tege kirogo Kwenye nyumba ya jirani Kaumboka ke viro dido Kama mdoli jamani Hakitoka na mama na baba ye Kuto yupo kwenye ka Maisha yangu kibangana Hali yangu mipoe hae Misidhani kuwa nae Papia kubezwa na wazazi Mtoto mashallah eh, mashallah eh. Nyuma na wama kani changanya eh, changanya eh. Anajichunya
Mimi kwako mtoto, to Wendo siku kuwe bunipe majojo, to Kwa baride uu Tawire, tawire, tawire
Binti maringo
Tawire, tawire
Fensi limekaba
tawire, tawire
Binti maringo
Tawire, tawire, tawire
Aste,
tawire
Binti maringo
Kanzisha agenda iti yake maujuzi Chiki na vyolipi na umbo laki na mchungulia Najivisha ulemba mama na uangamia Yani mbaka ni danger hii na mchuchumia Aulete ulete umoto na utote Na angusha kidude mama kiokote Aulete ulete umoto na utote Sije nyimo yote, nina majaliwa Mungu kanipa
moyo mtoto, to Wendo siku kuhu, hebu nipe majojo, to Kwa baridi huu
Tawire, tawire, tawire
Binti maringo
Tawire,
tawire,
tawire Kasi lime kama
kawo
Binti maringo
Tawire, tawire, tawire
Aste,
tawire,
binti maringo